thinking, cause that's all I think about.
a clean heart when you mask away your funeral.
Inspiration sent. I, 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 watch the hidden guests just my find a way. Take me by the hand when the crisis has no name. I'll turn off my head, find the vital in the end.
Between the center, all the inspiration comes through the nerves in the suspension.
So up and away we go. Hospital light, I pray.
Hey doctor, can you give me something stronger? I've tried everything you offered, but I'm still in pain. I've spent money, I've tried cortisone and honey. Last night I got lucky, I think I figured out a way. It feels so good to throw it back, turn it round, can you make it clap? Give the old man a heart attack, free your mind when you throw it back. It feels so good to subo que desço rebolando lento que eu não sou te cansar. Sabe que faço, aconteço, te pego, te enrolo até você apaixonar. Baby, meu popô é grande, eu sou generosa, não dá pra ser só de um. Contra pra toda que nem o bumbum. Bum, 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 balançando. Jogo violento pra espiar que tão passando. Faço movimento, você vem no meu comando. Joga, joga, sei que você gosta, gosta. Feel so good to
okay, I'm back. now. Oh, baby.